touch your body, start to move. Katani lumba, ah utampenda, mtoto shete shete kwa chumba, ah sifanya kikosa, akitega naikukuta, nyavu kweche na tingisha, ayawe akipepeta bebe, chele kama keke na keke, akisakata zeze, niko kama chizi kiteke, ah oh mama babe. Unasika kama ligi na nade oh, I say mama baby. Unakamia kama ligi, I say oh mama baby. Unasika kama ligi na nade oh, I say mama baby. Unakamia kama ligi, I say oh, oh. I told you I'm coming to mama way.
Oh, salary.